gonna be DJ DIX Kenya.
Ningekuanga tsai dunia omiamo ila ndo sijajelewa sina la kuofa zenye mapenzi ya dhati
hali yako naielewa wala usijali nimekubali livyo kwako nimeloa idhani nitaelea nikajisamia
Even the government agrees. He's a dangerous DJ. It's gonna be DJ DIX Kenya.
Baby,
It's gonna be DJ Diex. It's gonna be DJ Diex Kenya.
Just kabisa na wakati kangoma kako fire ya. Mtoto uko fire ya. Ah, oh my baby on a replay. You my baby some dancing shoes. Oh my baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love.
Filomeni, Filomeni, weza na penzi lako. Mini kwite for daddy. Mini kwite for daddy. Filomeni, weza na penzi lako. Nimelewa chakari. Oh yeah. Kwangu kume waka jua kali. Mwaga maji nikate kiu kini pepe. Ni pepe. Ay, mbasi leo tuko sane. Lakini kesho tusiachane. Ani kimapenzi tuchizishane. Mimi na wewe hadi tuzikane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakucheza mbuka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakutenda baby.
Mi amor.
sana. Umeke shirini ndani ndo ila bado na
It's gonna be DJ DX Kenya.
Una machuo kama wali Watoto tatu ila hauja kumia Tina mapenzi haja pungua Na kupenda zaidi jana Wala sija kuchoka Mapenzi anazidi noga Najua kundu masonga na wazuru Mezaliwa ila wewe ndo bora Hoshinova Jububububu Jububububu
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
DJ Dykes, Tuna Tuna, KBZWA.
Wewe uwe wangu Mume wangu, baba ya watoto wangu
Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you
And for you, ninabadili mienendo yangu baba
Baby for you
Nye bado sijajuo Lipikosa nangu mpaka ukamu kuamba Tele tunaukuo Mejua kunzushi ya mafa Sihisi jua wala mfu Nimebaki mgane maisha yangu tundani Niliapaki mashuo Mekuenda ukumina dhofika Asibora ungesema Kuliko kuniacha na majeraha Mapenzi ya sinema Siku zoe anakufunzwa kabisa Ulinifanya ndo hema Nilipo kuganda ukanifunga kimzoga Na unajiona mgema Kutangaza kwa watu linie kaoda sawa
Ole
Mema kinalia
Ole
Aya
Ole
Sijuni wapi ntaingia
Ole
Sawa
Ole
Mema kinalia
Ole
Oh Sijuni wapi ntaingia
Ole
Mama
It's gonna be DJ DX Kenya. Turn it up, turn it up.
It's Chris with the drum and bass.
I like a simple style. My macho come in meza kungu. And the dimples when you smile Nina mani pachike rungu Ila ficha mbali kitumbua Wasije weka michanga Tena wakaanza kukusumbua Kesho ukawadanga If you never see you no go sleep oh. I swear to do your body nice Inapenda nikone kila siku Asubuhi jana paka night If you never see you no go sleep oh. I swear to do your body nice
Machuka ya mbali, kitazama ni tabani Inambi enjoy mubengi, utadhani samabani
Even the government agrees, he's a dangerous DJ
Nitadanganya kisema sija kutamani Anamasha uzi kabuda, kiuno chake fera Sigo mzito sana, mina shindo kantotula Anamasha uzi kabuda, kiuno chake fera Sigo mzito sana, mina shindo kantotula Oh, you got me in love, love, baby You got me in love, love, baby Oh, I'm so in love, love, baby
light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
It's gonna be DJ DIX Kenya.
DJ DIX Tuna Tuna KBZW.
Unawashata, unaweka chini. Swali ni unataka imulike nini. Kita yangu siweki chini. I'ma put it up for you. I'ma put it up. Little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Kutoboa mwili upu Mbona sasa ningekua Na vidonda mwili mzima Vita ya maneno
Even the government agrees He's a dangerous DJ Kukitema mshindane
mbona mikono Sainu Kupigwa vita ni kawaida Isi kusumbue Wewe ni muti wenye matunda Zoe ya mawe Lia kidogo nyamaza Hii uchungu Ukiendelea, unawapa kichwa mbao Basila haza imani, reje ya vitani Wakikuona waseme, umesha kuwa zugu oh, Acha waoke, acha waseme Hayuko
mbao Ni mwanaume mgani uyo, mgani uyo
Turn it up, turn it up Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
It's gonna be DJ DIX Kenya.
Tumuone kitembea juu ya maji Na tuone ya kifanya uponyaji Samaki elfu tano ntafanya ugawaji Popote pote mali watu watahitaji Nesema Yo mama nakuna kama we Kama wewe Yesu Nikisimama nimesimama juni yako Yesu Kama we Kama we Yesu Hakuna kama we Kama wewe Yesu Nikisimama nimesimama juni yako Yesu Kama we Kama we Yesu Ni mwanaume mgani uyo mgani uyo
Son, some may have a prison. Who? Prison, some may have a prison.
Turn it up. Turn it up. Turn
it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn
It's gonna be DJ
Dynamics.
rings. It's gonna be DJ's IX Ken.
Imebidi nkupe yangu kwa utaiyosha na damu. Niwe mkristo rache tambia nini watu. Lazima unikamate ndio nispitizi ma watu. Flow ukitaka na ileta like this. Ukitaka pia in English I switch it up like this. Tima na nobody else doing it like this. Aren't you glad we were made it in the vision like
umeni kama tan. Mi watagwan badadan. Umeni pa mafan. Wambie chuu kwa satan. Zero fan. Natulia kwa kwa wiko fan. Niku kwa shule yako minalan. Umeni kama tamata mata. Bila kuhata na hata. Nikila la wewe ndo na kota na kota. Memba vile ule ni yokota. Vile ule ni pia tulikota.
Memorial Park to the Campo Matar.
Nusu nusu ndani au inje, leo moto kesho baridi eh. Hakuna Kristo nusu eh. Ana nusu nusu eh. Ndani au nje, leo moto kesho baridi eh. Hakuna Kristo nusu eh. Kukovu na ngara sitaki chotara, na ngoja Mola na mengine apani. Niteni mshamba sijeti kuva mara, mimi ni denda zindangi kwa ba. Sawa
okay.
Na wangu
mtima 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 ukovu maritia.
Natana
mzima 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 kwa Yesu nazamia.
Na wangu
mtima 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 ukovu maritia.
Natana
mzima 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 kwa Yesu nazamia.
Nasafisha maneno na matendo yote, ijapo mwisho Yesu Kristo univoke. Kutengwa juu yako nipe nguvu nizoe. Bomba za wale ni kwache wazijobo. Kukovu na ngara sitaki chotara, na ngoja Mola na mengine apani. Niteni mshamba sijeti kuva mara, mimi ni denda zindangi kwa ba. Sawa
okay.
Na wangu
mtima 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 ukovu maritia.
Matana
zima 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 kwa Yesu.
Kama nyonde juya he wa, niko free dhambi nilisamehe wa, niko free kama three ya mkubwa wa polisi. Hakuna roadblock njia pe wa, the Lord is my shepherd. Niko free kama ngombe za mtaani, wake na kula pepa. Sijali kumekauka hakuna majani, jasho na chia pepa. Hatu swetu kiko na mtiani. Baba metu shepa, sikitwa na hizo nizo zinafani. Kuna venye nada nidu nidu kitu moja kilo kambu.
It's gonna be DJ DIX Kenya.
I'm so sorry. God, I sana, baba, nisikize. Leo niko na brother, anaitwa DK.
Babo liye juu mbinguni na jua unatazama. Mini mwanako mpendwa katika Bwana. Naishi kwa bahari, mchango lio zama. Kwa mbali na unavumbi, ilio hama. Na njaa ilitawala na tamaa ya ganji. Nafanya mradi kwa kivuli chochungaji. Nazini sana na upako wa kipaji. Gunia la dhambi na namfisha Yesu taji.
Nikona mengi masikiret. Ni atoeje kwenye kibet. Sometimes I regret. I am sorry. Na nikona mengi masikiret. Mengine makubwa mengine bet. Na mengine mewitness. I'm so sorry. Sorry. Sorry, I'm sorry.
Mama linambia kafanya kupuuzia. Leo najuta na shindo kusimulia. Kafiri ya zaliwi anajengwa na dunia. Kuna mda mtu mzuri utengwa na atia.
Nilichona king sana mnakumbuka. Nizaliwa nyota upako kuruka. Nikasa ufari ya macho inafilisi duka. Ata mwenye roo safi ya kipa na nuka. Nikona mengi masikiret. Ni atoeje kwenye kibet. Sometimes I regret. I am sorry. Na nikona mengi masikire. Mengine makubwa mengine bet. Na mengine mewitine. I'm so sorry.
Shaspa.
eti picha ama ukweli hapo machua. Vita nishinda, Yesu peke ndiwe tegemeo. Nguvu hata sina, imani yako sata mwelekeo.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Sitotoka na wewe Yesu, nitumie tu kwa mfano. Ujonyesha na mimi giza itotoro. Silalamiki, umeniacha la nyosha tu mkono. Nione nuru gizani. Nione nuru gizani. Kununa nusi kwa subuhi nitabasam. Nimengoja subuhi tena kwa hamia. Ila haifiki baba.
Uche.
Tena kwa sana.
Uche.
Nimesubiri.
Uche.
Japo nicheke.
Uche.
Oh, oh, oh.
Uche.
Tena kwa sana.
Uche.
Nimesubiri.
Uche.
Japo nicheke.
Uche.
Oh, 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 kuche.
Kuche. Kuche. Kuche. Kuche. Kuche. Kuche. Kuche. Kuche.
Baraka Music.
Baba, when you're tired,
wako mina na sana.
vyo kuimbia Eti na bendaria Laiti wangelijua Wali uliko nitoa Na vyo kuimbia Wangelijua Zile tanda primo Kaptula mashimo Umenifanya gumzo Imekuwa ndo sivyo Zile tanda primo Kaptula mashimo Umenifanya gumzo Imekuwa ndo sivyo Wendo nyotako mina ngatana Weni nyotare Kwangu zaidi ya stababa Weni nyotare Wako mina ngatana Weni nyotare Kwangu zaidi ya stababa Weni nyotare Kisa chadamu msalabani Uli ni wai 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 Siwezi lenga kama deni Unani dai 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 Kisa chadamu msalabani Uli ni wai 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 Siwezi lenga kama deni Unani dai 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 Wako mina ngazana Weni nyotare Kwangu zaidi ya stababa Weni nyotare Wako mina ngazana Weni nyotare Kwangu zaidi ya stababa Weni nyotare Wako mina ngazana Weni nyotare Kwangu zaidi ya stababa
Yeah. It's gonna be DJ DIX Kenya.
Kubaki chini si rahisi. Ina mwamini anahisi.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ. Oh, yeah.
Kwake Yesu nitaishi. Vya shetani sito like. Ani mwone yeye ndo my wish. Yesu Sifa na shima na mwonyesha Nisharidhika kwa wema wake Sasa ni ndere mwote na nashangwe
Yunami Ananipenda ya yunami Ananitali ya yunami Ananipenda ya yunami Yunami Ananipenda ya yunami Ananitali ya yunami Ananipenda ya yunami Ukumwa maisha ni kipimo cha imani nsije nipoteze Na linda usiano wangu na yeye na Yesu nsije ni mcheze Tabia natunza kwa undani jana nsije nichomeke Na tena wacha yunami Yesu nami Sifa na shima na mwonyesha Nisharidhika kwa wema wake Sasa ni ndere mwote na nashangwe
Yunami Ananipenda ya yunami Ananitali ya yunami Ananipenda ya yunami Yunami Ananipenda ya yunami Ananitali ya yunami Ananipenda ya yunami Wamtuma nyondo heri, watamona bwana Walio zipa na kwa heri, za dunia ladha Wale stare hawapendi, wamupenda bwana Hau ndo wa heri, watamona bwana Amani na upendo ni nao Furando ya kwake mazao Ni mkweli sinafiki kawao Amenitaki ya mentinga malo Amani na upendo ni nao Furando ya kwake mazao Ni mkweli sinafiki kawao Amenitaki ya mentinga tinga And that's why I sing along Sifa na shima na mwonyesha Nisharidhika kwa wema wake Sasa ni ndere mwote na nashangwe
Even the government agrees. He's a dangerous DJ. Turn it up. Turn it up.
Nairobi City King Kong Stamina Daddy
Aya Alex Hata nikiwa na madeni Bila mapeni Bro nisemi Uko na midaily Miki act silly Miki catch feelings Miki kosa dili Shika namba mbili Miko shubwa uko nami Nyingine kali Bila sisi mami Bila siwezani Zaidi ya kanji Na mali Na hali Uko place flani Awatuwezi Mina weni ami Sitete meki Wanipa amani Bila wewe si itakafani Bila wewe si itakafani Ule tumatoka ndio fa Ndio fa Ndio fa Ndio fa Kwangu wendo manufa 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 Manufa
Ule tumatoka ndio fa Ndio fa Ndio fa Kwangu wendo manufa Manufa Manufa
Nime mpitia milima na mabonde Aduwe si karibu aniponde Kimiujiza umefanya nisikonde Huko na mimi ya moja donge Kamshale na jitowa unichonge Mizigo zote na ziwacha ndo nisonge Na ificha wanafiki wasisome Kwa makoti ndiyo picha nisichome Nisichome Maandiko ni lazima minisome Niko juu bila kutumia pome Upendo kwa kabila na tabaka zote Mambo ya vita ilipige milikone Toka ndiyo fa Ndiyo fa Ndiyo fa Ndiyo fa Kwangu wendo manufa 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 Manufa
Tumetoka ndiyo fa Ndiyo fa Ndiyo fa Kwangu wendo manufa Manufa Manufa
Maandiko ni lazima minisome Niko juu bila kutumia pombe Upendo wa kabila na tabaka zote Mambo ya vita ilibidi minikome
Maandiko ni lazima minisome Niko juu bila kutumia pombe Upendo wa kabila na tabaka zote Mambo ya vita ilibidi minikome Wewe ndo rafiki wa kweli tumaini
Kule tumetoka ndio fa Ndio fa Ndiyo fa, ndiyo fa, kwangu wendo manufa Manufa, manufa, manufa
Kule tumetoka ndiyo fa, ndiyo fa, ndiyo fa Kwangu wendo manufa, manufa, manufa
Kule tumetoka ndiyo fa, ndiyo fa, ndiyo fa, ndiyo fa Kwangu wendo manufa, 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 manufa
Kule tumetoka ndiyo fa, ndiyo fa, ndiyo fa
Oh,
ananiambia get inji azako nikafuta sasa nime blend in.